Yeah. It's the limit.
Go pop. Mama,
Jada. Yeah, madam, let me carry this. The first day I saw you, I saw baby mama. Ushani kamata, house of my penzi. Ya kio, ushani kamata. Si kwa penzi la kio, badli. Acha waseme nisha staki. Na lako wogo, usha waziki mawaki. Kwa penzi lako tani, siwezi kusema staki. Katoto kiu, usombe kukutana nae. Yani wogo, takufanya upaga. Minyama pocho pocho kwenye bedi mko nae. Na leo mpaka chai vichwa panzi mpaga. Unipe, nikupe. Ile michezo flani ya kombolela. Mama we, nipe, 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 nipe.
Yeah. Mino madamu. Mino madamu.
Kupeza yunga, pasipo na faida. Kusema kawaida. Teleza kwe, wanachotaka ni story. Mshirana na misi kitoto, achana na mibu. Unakisema nini mokela, nyaga tuwa pwani wambwela. Wabana kwa pini chupila, mendo madamu. Kereleza nini mgonjela, achana na mimi mbendela. Nivaiki mini madela, kwa madamu.